omuwenduli obusimu bonenkuba mukwano tobuddamu ebbaluwa mpandiise naye gwoziyuzaamu kulabanako ensirinde zinnumanze ne poliisi nenywa bikinze byonkola gwe bambi tonjiwa
www.djericom.com.